You are listening and enjoying the sounds of Sky Project featuring the 8-year-old Indipile Boti on the hook, Bati Duduzekani.
What's up?
Umthwalo wakho asisho lutho. Amandla ngawakho ukhona namandla wonke ngumnini mandla wonke. Le nduduzo ngeyakho ithi wena. Vuka emaqandeni uzowalimaza. Nalapho ungekho qhude khona kuyasa. Zivuse wena uvuke uzithathe impilo iyaqhubeka. Duduzeka bese uyaqinisela. Kumele siqine ngoba siqinisayo uneqiniso lokusiqinisekisa.